umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda mu karere ka Kanyonza mu Rwanda habandanya kuvugwa amapfa mugenzi wacu Eric Bagirubusa arabidushikiriza mu buryo burambuye
amapfa mu turere tw'Iburasirazuba cyane ku bice bikora kuri parike y'Akagera komeje guteza ingaruka zitari nke uretse ababuza yo bacira nayo bamira bagahitamo gusuhuka mu bihugu bituranye za Uganda Tanzania ndetse n'imbere mu gihugu abatarasuhuka muri ibi bihe byo gutanga ubwisungane mu kwivuza mu kwezi gutaha ngo babone ubuvuzi mu karere ka Kayonza rw'inkwavu biracyari hurizo rikomeye
rwose ho mana ubu ngubu n'ukwemera nkipfira rwose nta bushobozi pe nese ko umuntu yagitabagwaga n'utwaka inakubona ifaranga ka kubona ifaranga yuko wejeje none ndi kuburara none se umwitwe nazayikuraye
no kujya ngo umuntu azati impereza igihumbi mana yaba n'umugabo meze ute n'ukwemera ati rwose nakubwa ntikora ibyo wumva nagira gucya nese nakigirane
ubwisungane bwo kwivuza se iyo bimeze bicyukarwara uburicara kubera muba muri babiri mu rugo umwe akagenda akazaniwe 500 akagura inusu akagutekera gakoma ukumeze mu rugo y'urwayo ubwo ubiyo bije ni kubyifata nta kundi wabigenza
kwivuza no muri kutwaka mituweli kandi nta mafaranga dufite n'umuntu ashobora no gupfa rikavuze mituweli
bateze amaso ubufasha bw'ubutegetsi ngo bazabashe gutangira umwaka w'ubwisungane mu kwivuza
barwara mu gihe runaka simbizikira ku butabazi bw'Imana nkuru ikingenzi kubiteye n'ubuzima mbese ko bimeze nkuru n'uwaduhaka mituweli nibuze akadufasha kubyerekeranye mituweli mbese tugomye kwikoca ku bindi bize byose kuko ubuzima burahenze cyane
nta murenge uvuga ko bose wagezweho n'ingaruka z'amapfa mu mirenge 12 dufite ni 6 ariko ahanini nta byose imeze nabi ni mu Burundi ariko ni imidugudu nk'ibiri niba atari 3 wa gakoma na mucucu tukagira uwa mwiri tukagira uwa gahini ndego murama na kabare hamwe na rwinkwavu
uwo ni bwana Jean-Claude Murenzi uyobora akarere ka Kayonza bwirijwe rya Amerika ibice byibasiwe bikabije n'amapfa kuki ubwisungane mu kwivuza kubibasiwe n'amapfa umuyobozi w'akarere ka Kayonza aravuga ko akarere kari gukora intonde z'abafite ibibazo ngo babafashirize mu cyiciro cy'abatishoboye
kubijyanye no kwivuza niba umuturage atishoboye atashoboye no kuba yakwigurira ibyo kurya urumva na ya mituweli ntishobotse ntabwo yashobora kuba yayitangira ariko lisiti twarazikoze ku buryo twabasabiye nk'abo bafite icyo kibazo badafite ubwo bubasha ubushobozi bwo kuba bakwirihira mituweli twabasabiye lisiti kugira ngo mu kwezi gutaha zizabe twava zivalidetinze ku buryo bashobora kwivuza nta kibazo kirimo
kumva uburemere bw'aya mapfa yibasiye uduce dutandukanye tw'Iburasirazuba wabirebera mu ndorerwamo yo kubugera mu mirenge nka rw'inkwavu ugasanga amazi akinze ba nyirayo barasuhutse abatarasuhuka nabo baryamye mu nzu cyangwa ku mabaraza kubera inzara mu kagari ka Nkondo ya kabiri
muraho amakuru
mbese
wararwaye
oya
Wari wirambitse?
Kuyanyise.
Amakuru ni meza. Ninagendaga mbaganiriza ku kibazo numvise mwahuye nacyo ngo cyuruzuba rw'inshi ndumunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika.
Hari nabi, hari inzara.
Mugezeho kuri iyi saha ya saa 7. Nta kintu mugeze mufungura?
Tumaje kunywa igikoma nta kindi kintu twariye.
Kiraboneka buri munsi se cyangwa?
Ntabwo kiboneka buri munsi.
Ku butabazi bw'ibanze mu buryo butarambye kuri bamwe mu batuye Kayonza, ubu hari gahunda yo kubaha imirimo y'amaboko bagacukura imirwanyasuri, imihanda y'imigenderano bakabahemba ibigori. Ariko kubera uburyo no gutoranya abaturage bakora iyo mirimo bitoroshye, 20 muri buri mudugudu aho bitagezeho ntibabura kwikoma babishinzwe ko bimakaze kimenyane. Ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwemeza ko bukurikirana uburyo ubwo ari bwo bwose ibiribwa bitangwamo kuko byagenewe banaho nikora. Utereye amaso, ibihingwa abaturage bateye byaratse kandi n'ubu nta cyizere ko ibintu bizasubira mu buryo mu byavuba imirimo umuturage yakora nko guhingira abandi nabwo bimusabye kurararwa ntambi n'amafaranga 500 ku munsi wose umukecuru yaduhaye ubuhamya ku mugabo we wakoreye 500 ayagejeje mu rwego ngombwa ko bayahahisha umukecuru ngo yazanye umwumba tumwe tega amatwi
do naje mufashe gutse abandi bagura ndi kureba
mwumba tenda buzana nchamagace ndongya nchamakanye ndongya nchamakanje
mubana bangahe
twari bane niko sindareba ntisunga ubwo kuko yanjye afata gumya afasha yatamira reba mbona nkaho yagize mbona igisata yagiye agihereje umwana nisunga ubu koko mana koko ubu se ka umuhaye ubu se warahaze atarekaho twe ntabwo araho kuririra kurya
ati haba abajunguyu ateka umuzinzara icyari cyo nti ati umukobwa yapfunduye amabere ati amabere gasubira inyuma ati ukagira ngo ameze gutyo umva agahinda karanyisha
iyi ni inzara yahawe akabyiniriro kanzaramba bisobanuye ko batazi igihe izashirira harabavuga ko nibikomeza nabo kwihangana bizaba bitagishobotse
nari rarwo rakinze nurugo hirya yacu baragiye de naha hepari w'umudamu wagiye nkubu hararugura hari urugo bakinze nari rarugo rurakinze inzu nyinshi naho barakinze bamwe bagiye Bugande abandi bajya Tanzania abandi bahungira za Mutara bitewe n'inzara nyine nubu harimo abapanga gusuhuka bitewe n'inzara nyine akabona tese ubiginzara yahereye na nubu igihari amezi ari imbere ari kuza niyo mabi noneho kurusha nayo tuvuyemo akareba tayo kugira ngo nkomeze ngaragurikira inaha ngaha nkubwo nakinga nyine inzu nkagenda
mwebwe hari ujye muri gupanga
gusuhuka bwo tuzasuhuka nose wabahantu tari kurya
ku butegetsi bw'u Rwanda iki ni kibazo kitaragera ku rwego rwo kwiyambaza ubufasha bw'amahanga ehk bagira ubusa ijwi rya Amerika ikayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda